Franco. Vai chamar o
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Franco.
Let's go.
Franco. Pull up. Shout out to my real fans and professional DJs.
Wakanda DJs Entertainment.
Ni leo, acha tungi waweke wazi. Mubaki na mishangao, kuswaya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo, tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumenaye na baby, oh, ulimula kipenzi, ni mshenza kupendi, ama kwa ni mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Kilichompoza fala, kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi utwala, badala kusaka mnyamala. Ayo, toka neti pesa sana pendeza, na tena na enjoy, na wanangu maumbo. Wakamti nasoma, na kamwili kana nona, ya mwenyewe si unaona yani, aina sema bora.
Bora ni njoo, maisha mafupi ni sisu, ya nini ni pese kero.
Washijipitisha na mwaga hela. Oya mwenzenu mimi sijui kutongoza. Washinitikisha na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
Thank you.
supposed to love you till I die, till I die. And I'm gonna miss you so bad, so bad. Especially when I'm too sober, I'm too sober. It's okay, mama, I'm gonna be okay, mama. Such a shame, mama, you thought it was games, mama. Ooh, maybe this love not for me. Maybe this love not for me. I'm single.
Ila deni langu unilipi Unakulala, unanja, kaleka jeni kangu kunilipi Una kesho, ujua unanivuruga, yelele Uzi unanivuruga, sawa Ujua unanikonfuzi, yelele Acha tunile bati, sawa Sisi sono lima, tutakutana Sisi ni bipo, tutaonana Sisi obisima, tutasomana Tukiwa kama bipo, kita umana, umana
Nikiwa mtu, tu, 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 sumu Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali Mume wa mtu, tu, 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 sumu Kwenye jambo la mtu tu 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 kambali Kuna jela Nuwa sana Kuna jela
Kuna jela
Baby, when you come, but your eyes on me Kwa moyo, hakuna matata, shaka kambi Hauna bari, hauna kona, hauna dhambi Tazama soni, my one and only Nima falling, kwa penzi laka, shaka kata When you call me, sauti ya kwenda ni kumata kata In the morning, nacheza rumba, chata chata And you know me when I'm falling, yeah.
Ye mapenzi yamenishika haswa Sando nini na vyo kwenda uyo wapa Saiki na vimba nikitembea na nata Na enjoy mapenzi shaka shaka
Kuchiti Mie jicho ripo nyanya nisha kula kiditi Na maguma kipigo kwa klabu mkiti Ninachojua masela Huko mtani kuna dhiki ndoma na spingi shihela Wala navyo vimiliki mafumbwa ndika kwa dera Otu wanataka muziki Mara kumi mwanangu wa Cinderella Ea pendagi makiki Ona nana kumuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Kumziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher A teacher konde Teacher Teacher konde I'm ya teacher Teacher konde Teacher
kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki ndoma na slingishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, pendagi makiki ona nana.
Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza.
Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amia
right now.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Franco for refreshing all-time hits. Let me give a shout-out to my real fans and professional DJs. 100 DJs Entertainment. Meditate. Lose yourself.
Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. I'm on my police. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja. Then me solo, number was Khalifa. Who's over Jai Vela, not a CRISPR. Who is a Caribbean? Who shall I get down? Who is a common fella, Magapuya Lantern? I'm an Essenti, and Ganja. Who's over Jai Vela, not a CRISPR. Who is a Caribbean? Who shall I get down? Who is a common fella, Magapuya Lantern? I'm an Essenti, and Ganja. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, is Ninja. I'm a police. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, is Ninja. Be me solo number with Khalifa. Who's over Jai Vela, not a CRISPR. Who is a Caribbean? Who shall I get down? Who is a common fella, Magapuya Lantern? Tangan is empty, and Ganja. Who's over Jai Vela, not a CRISPR. Who is a Caribbean? Who shall I get down? Who is a common fella, Magapuya Lantern? Tangan is empty, and Ganja.
Chari, chari, wapinzani, chari, walizani, alege, wetu komba gari. Chari, chari, wapinzani, chari, walizani, alege, wetu komba gari.
Tena mbona, watakoma, mwaka umu, wataifoma, washavusha, ganja choma, napakusha, japa goma.
Uyo shanka tumele tumele, stampa kana kere. Na jina na nahele, napenda na mademe masele. Uyo shanka tumele tumele, stampa kana kere. Na jina na nahele, napenda na mademe masele.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Ninja.
Welcome,
I'm a police.
I'm a superstar
with Justin Bieber.
Shine number, cause I'm so.
Your refreshing all-time hits.
Tunaila na tutoi muni kwa utamugani, sinta upata, hata kwa sabuni.
Si, ukijitia viela, tunabichuna na tubakini sumi. Mana umetaka, sinu najifanya, kibusu njangumi.
Kama kana jipitisha toka shenya mba, kateme kabisa saka na ushamba. Kana tutapita toka shenya mba, kateme kabisa haka na ushamba. Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kana hu, kana hu.
Hated by many, loved by few, respected by all. It's DJ Franco. Listen.
Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Ni onjeshe, 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 kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe, unavyopuna. Girl, dati wine, dati wine, dati wine, we aya una. Girl, dati wine, dati wine, dati wine, we pisuna. Bebela, tijitima, kituma, aya ma, 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 aya ma.
Zamani cha umiso
sana,
yacheni tu nilibata zama za kale nshainyika
sana,
yacheni tu mininjoi huko zamani cha umiso.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeka. Usikunja kunja sura utazeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Baby, wangu wanivuruge ubongo.
hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe. We, bia tam.
Asikwambie mtu tutu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Aye, bia tam.
Asikwambie mtu tutu, bia tam. Bia, bia, mitungi, bia tam.
Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Franco for refreshing all-time hits.
Nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, mishalewa, kocha kali mishalewa.
Mishalewa,
mishalewa, nyaka nyaka shalewa.
Mishalewa,
mishalewa, tigele mishalewa.
Mishalewa,
mishalewa, napantazi mashalewa.
Mishalewa.
Oh,
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Frankel for refreshing all-time hits. Let me give a shout-out to my real fans and professional DJs. Wakanda DJs Entertainment. You want some? Come get some.
Mi leo ni furahi Nilipotoka majanga nomba ni shai Moyo nyumbani staki kuwahi Mana mpaka kwa mangiana nidai Nataka nilewe Baka suboi Nile Sikitamboi Nilewe Baka suboi Nile
akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe ina minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe ina minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli.
Madui zako
ra kule wa mbele ya madui zako
ra kule wa mbele ya maexi zako
ra kule wa mbele ya maexi zako shuti kila kitu watuoni tunavyokula batai wachoni sisi sio lemo za watu bomu.
Bado wananuka maziwa watu kwa kanyoni sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao, sisi yao, sio wengine ni sisi yao.
Chupa yuko na chaya usi.
Nimemwacha mama nyumbani nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroga. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani oh, kwa hiyo bosi.
Zingatia maokoto.
Ndiyo boxi
singatia maokoto
nana kama tito jeni kivenisha kwenye
hali watu
nisipo fanikisha itaota majani ile njia ya
hali watu
tumetoka fawe tumekuja kutafuta hela nishamwaga jasho yote nataka hela tumetoka fawe tumekuja kutafuta hela usilete maneno maneno
naomba hela yangu. Nasema bosi nataka changu. Naomba hela yangu. Nakuheshimu bosi nataka changu.
Kichwa changu hakiko sawa. Baba mwenye nyumba ananidai. Leo siko sawa. Usitake tu usikane matai. Bosi bosi zo noti noti kata basu langu. Jua langu vua yangu. I say nipe changu. Bosi bosi zo noti noti hilo jasho langu. Jua langu vua yangu. I say nipe changu.
Tukija wana majengo mimi naenda jela.
Nikiongea kwa vitendo utaniona mimsera. Naenda kama kichwa uliyo kifelisha kwende
kali watu.
Na nisipo mfanikisha itaota majani ile njia ya
kali watu.
Tumetoka fawe tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho yote nataka hela. Tumetoka fawe tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno.
Kibona ba naomba hela yangu.
Oh, oh, oh,
Mafisi, sawa nimeachika, ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika, naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, bombe zinamwagika.
Wanajita wanging, kati bebe zao tunazila chinging. Mabisho bling bling, kazi kulamba lipsi kitandani no ingling. Ladies,
sing boy wanda ting, long on ting, shukampi.
Ambiye siye mwa
kawa paka,
wajifunze zungumza
kwa mipaka.
Mungu wate kukosi wa
shanaka,
shubo zake mwenyewe
kaitaka.
Let's go.
Kama umi mchuka,
halo,
asemaji.
Halo,
tulipaka mifuka,
halo.
Facebook and Twitter at DJ Franco for refreshing all time hits.
Afadhali nimekuona,
Afadhali
tumeonana,
afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana.
Ili kati nyonge sana
tayari kunadu tayari,
wajani agize pombe nyama
tayari kunadu tayari,
na bebe zile pesa bana
tayari kunadu tayari,
kadiri ya taarifa bwana
tayari kunadu
tayari.
Nilikupigia simu chahi kakata, nikakutia timu jengoni sija kupata. Akili karuka wazimu, takuraje bata, we ni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Halo, 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 halo.
Kwanza unaga mapozi,
hauna mama,
unaga mamluki,
hauna mama,
kipa uozi,
hauna mama,
kioza unuki. Tuliga kinyonge sana
tajiri, kunadu tajiri,
waja tuagize pombe nyama
tajiri, kunadu
hey, wanangu wazimike jama
tajiri, kunadu tajiri,
tajiri ya taarifa bwana
tajiri, kunadu tajiri.
Hasa mwaga noti mwaga,
mwaga.
DJ's Entertainment wants some, come get some.
Tukizikosa kitonga
ganda la tisi,
tukizipata ndo mabuzi
matumizi,
tukiwa bwi kuonga
vinganda nisi,
tunataka kaile kitu
ya uzinzi. Jamani sisi ni wale tuna
chini nyanga nyanga. Na kinchoikia kidogo au metafunwa bwana. Kushoto na zombi kulia tosi. Ni mwendo wa monde na misosi. Kikushinda chonde sijifosi. Zemba kali konge la utosi.
Eti ni lale kiyumla nyerani. Wakati pesa nimeshika mkwani. Ni lale kwa usikizi gani. Wakati umaruku ni vyumati ya mkwani.
Mtu not in this ya kifu.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea
sishi njina angu usingizi wangu zeze la kitandani nimemuombea dua tusishi njina mwambia wangu anifaya jamwangu nimemuombea dua tusishi njina kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza nakacha nguoni ndo kikula chumi kuyo kajibisa nasita mini shoni
makopa jama
hai makopa kanwakia makopa jama
ma 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 kanwakia makopa jama
hai makopa kanwakia makopa jama
quando kitumbua quando sambosa basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa quando mwisho areli kwako niweka nuka Walo kwambia nala zuchu siyo kweyo na zusha
Wala kazi kao sisi kutuchaji Wapepole yao wana tonga maji Na ujese biti kwenye hurokaji Tukoteni jibi penzi fulu chaji
Fanya waila maa kwa lupa Kiku kinyanywe kama unatupa Yani waila Wainuka Kiku kinyanyue Kisha kanuka Mikochana na wayo Chita, 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 kimi Kochana na wewe Chita, 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 kimi Mchana nikupe tango Siku nizi swadaka Kwanze fanya mambo, kablo meme wajakata Mapenzi mweze kiwango, na umejali otalata Na mjanijua kwa jango, atoki mtu kwa mkapa Yeah, amuli chi chi chi, amuli cha 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 Kamoyo ti ti ti, nimeoza aje sasa Amuli chi chi chi, amuli cha 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 Kamoyo ti 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 Na kuwachaji sasa
Wanakazi kao sisi kutuchaji Wapepole yao wana tonga maji Na ungeze biti kwenye hurokaji Tukoteni jibi penzi fulu chaji
Kasifanya waindama kwa lupa Kiku kinyanyo kama unatupa Yani waindama kwa lupa Kiku kinyanyue, kisha kanuka Mikocha nana wayo Kichita, 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 kimi Kocha nana wewe Kichita, 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 kimi